yoga.
This is kind of music you can twist up to.
My name is Rumpch. Baby, today let me talk to you. Kukwa na kupenda sana, ni salama sana, you with the truth. Please, vumili utasahau, nili mimi niwe free. Leo nita confess to, ex wangu mefanana nae sana, yani baka majina. Kwanzia sauti sura, shepu memzidi keina. Tulikuwa deep sana, ila mwenendo linishinda. Tuliachana ila kibaya, tukwa chana mazima. Ex bado ananiaminia, napokuwa nae mchoke simu anamkatia. Naeneza vimbo kwa watu kwa nipendi ananchukia. Kumbe bado ananikea, kila usiku ananipigia. Kuna engo ya ananipatia, nkiona shinda simu moja kwa songu chapa na itatua. Iwe Snapchat, TikTok, status. Anatamba yuko mabenzini, la chajabu nkikuposti na mshtua. Da, ananiteka vya best. Anelewa nkiwa happy na nikiwa na stress. Huwa tunapasha viporo fresh. Nesi anantajaga jina hata kiwa na buwanake wanas. Yes, hiyo ni technical problem baby. Kwa kifanya ni msahau kabiso takuwa umenyokoa. Asia kalea wanangu kwenye ndoa yake hilo doa. Let's play fair my baby. Basi nitajitahidi kumsahau, shida mefanana sana, kila nitapokona nitamiss. Na ushajua ukweli utaanza kunihiss. Na chick naye na mimi kukuaminisha sina jinsi. Na tena ndo ushamjua mbaya wako, hata ukiona namba mpya na nicheck hutuliza who is this. Baby I need peace in my heart, I don't wanna play dirty games anymore. Trust me please, I'm sorry.